Rest in peace, DJ Do It once.
Ndani ya Tamasha Records na Mama Burudisho, producer wangu Samo J. Niyo.
Nani mimi na mjazi wangu vino na uka bado ni rire mame piri mino shita yangu inda mwambira iye mino.
Yende mrembo Jacqueline
vino na uka
wewe ni wangu
ni rire mame piri mino shita yangu inda mwambira iye mino. Nani mimi na mjazi wangu vino na uka bado ni rire mame piri.
Lovely place to be Bokini. Chana wacha jina liwe Jacqueline bana. Hapa ni .com. Lucky sakuwa lucky. Big Hot Band team Kitimu lazima iwe raisi kama raisi. Bokini. Nipe ni wape. Niko na wanangu hapa wazito. Wanasema kwa aliyelala leo imefika na imetimia. Wale watafika leo yani. Wale wa miaka kama wale amelala awe na asilimia ya 100 sivyo? Na uwe mwepesi zaidi. Amwete Arichibulu, Richibongo, Atominani, Tomic Bello, Nasimba, thank you man. Albati ya watoshi na kuambia. Kama ni Kisumu ni mimi ba. Ah, japo kwa mwili iwe maridadi tafadhali. Heshima ya mwisho tu apewe. Zile zimepita ni tisha toto. Zile zimepita ni tisha toto. Chano, twende teke.
Kazi na kazi ni mwana, kazi ya piki piki. Natafuta riziki mwana be, okole ya jazie. Ye DJ be, vina usono nisa. Ilola wala mbuje be, mnena hata kawla gire. Kane mulole be, duza kwe, mimi bini kembe, sano ne kamino. Mulole be, duza kwe, mimi bini kembe, sano ne kamino.
Wanacheza chini ya maji wale wajanja. Yende sister Jacqueline, I love you. Big Abante, Mrembo Rosi, Kama Roxy, Rosi. Kama tunaomboleza mikono juu.
Chepore rirora mlungwe.
Nipe.
Nabe andele mera nani. Eche moyo wangu dota la majonde. Andele mera nani. Selabe andele mera nani.
Unawa internationally.
Dota la majonde.
The Rocky.
Upande wawe sangu ya sena be, kwa mbute kera. Kawele nike uka
komako wewe.
Niweche na niricha, anga wa malinge mujasi wangu baba die na uricha.
Remember we're the one, the Mombasa champion, the Roxy. EMI Richie, the bad man. Remember Chano EMI, the real bad man. Wale wameelewa, kimeeleweka. Twende nalo. Soma lebo. Biga matatizo. I know you, I respect you. Liseme. Niko na wanangu bana. Wanangu. Yende wanangu wote. Matatizo. Ayo. Niko na bidii hata mimi. Matatizo. Ona tu. DJ ona tu kwa matatizo. Ona tu. What? DJ Kim, wherever you are, please step on. In the meantime, this is how we do it. With the DJ channel live.
Dani Tamasha Records na Bwana Samu J. Yap, yap.
Chano, mimi ni mimi. Wewe ni wewe. Omi ni omi. Ogopa DJ Omi. Semi richi mkubwa.
Alafu promoter mode wherever you are. Manze wanakuhitaji kwa DJ tafadhali.
Oh yes. Yeah.
Wenda promoter mode wherever you are. Yota chuda the place. Zela mada wa zela maunga la kiboy. Where are you? Welcome, Lord.
Mungu mkubwa. Nilifanya kusiki ya kununwe. Kwa mbae mame wewe ikurutewe. Ni mkongwe karikenda. Usikateta mama me. Usikateta mama mwenewe. Fuya mulungu kwa. Kulisho.
Oh yes.
Right. Get a roll down the rock scene.
Yes.
Rising time.
Yes.
It's a mama burudani. It's international, the Roxy number one, Mombasani.
DJ Sam, hey, jibonyeze achilia vitu.
Vitu kwa
watu, vitu kwa watu, kieleweke, kieleweke.
Na manya baba ebe, zutanganisha umutine, manara mulungu karipanduka maisha.
Na manya baba,
yes.
Zutanganisha umutine.
Wapi ndugu, captain.
Panduka maisha.
Na manya baba,
daddy Fari, pambana mwenyewe.
Umutine, manara mulungu karipanduka
chano maisha. Chano, daddy Fari anasema tunayanza tena kumara mwisho. Oh yes, rise, rising time, lovely time,
DJ Sam,
lovely tune.
Sibonyeze achilia vitu, vitu
kwa watu, Kimanga,
kieleweke, kieleweke.
Omi, simple, simple, chano, Omi, ya long MC Junior, MC Richie. Barretta, Luminati, Albato, yes. Yalafu familia tafadhalini, kujeni malizane na MC. Sawa, familia, ama sivyo mziki chini ya maji. Welcome large. Jawabu na wanawe. Yes. Tano. Hey, play that tune again. Selecta. Hey, another tune. Another tune. Hey, Zabi, get you playing the one. Hey, it's a lovely one and the lonely, Shano. Right, DJ Shano. Can you roll the circle again, bana? Hey, jawabu na wanawe ndani ya nyumba. Ha, ha. Yes. Alafu sister Rehema, unaitwa na sister Agi Utaaban kwa DJ. Sister Magi anakuhitaji. Familia tafadhali. Hakuna noma. Familia tafadhali, mnakamatisha kwa DJ, tunamalizana sawa? Kama sivyo dude chini ya maji. I'm
Yes. Me for the rhythm over the tune. Yes.
Chapelale, we're the one, number one. YRP, Mama Burudizo. Tule kupenda lakini Mungu. Daddy Fari, hiyo ni yako. Yes, Shano, tafadhali. We do serious business. Sikiza mimi, sawa? Alafu kunaenda hivi tafadhalini. Announcement kutoka kwa familia. Yeyote ule kesho atakayefika hapa mahali hapa kwa mazishi. Kama unajua ni agent ya ule ba mdogo amefariki. 18 years and above, 20 years kukuja chini. Unabeba shilingi 100. Unaona promoter nani? Promoter Simba. Yari. Tommy, unapatiana mchango wako wa shilingi 100, 20 years below. Ile agent ya ule ba mdogo amefariki, sawa? Alafu pana sahau. Paka na sasa. Eta dude la wabaya, DJ Chanyo right for the mix. Along MC Junior for the microphone, paka na sasa. DJ, one for me.
Capello.
Yes.
Capello. Junior. Can you take over? Sema wana asifiwe. Capello. Capello de one. Here la fue MCN. What is it? Capello. Ngarima pesa. Hey, to me a pesa y cruzé, bana. Yes.
Sanyo yu narira kana huya wasi
Nimesema familia bana. Promoter Chonongi anajua hiyo.
Hacer
rest in peace. He's a rock team tunalia na wewe bana. He's a lovely daughter.
Mulole Dion, Rafael, and you name Lungo Yunda Lola. kata ziga.
Yes. Raidi, hakuna rafiki wa fimbo na ng'ombe bana, si ndio? Sema Bwana asifiwe. Is that right now wanajita spinning doctors? Sano, Junior, Kimanga, right. Hey, apana sound is out here, Mtigili Baba the number. Chende. Yes, poleni sana tu familia. Asay poleni sana. Yes. Hey, Bwanai. Yes. JB. Mkwadiji. Yani na umatu sana sano
mola kutoka vavesi chonyi niko na producer wangu Samo J ndani ya Tamasha Records. Yeah, ujifika mbongo kuna rira atoni yoweyo meresike unaoresha hakika dhia niwa mitanga mene huku kapaipe kaza ziga
hela kupromota jawabu kwa DJ bana.
Yes.
I guess it was easy.
Eka no ronde saco DJ Chano bana. Shende, shende. Ya engineer Libato Sophie Sophie Kwadije. Yes. Sister Sophie, hey, kwa niaba engineer Libato bana. Sophie, Sophie, kwa DJ bana. Promoter Joseph, Josh K, Tim Bon Tim. Yes. Ben Suda Capello is over there, probably one Shannon. Kwaniaba familia bana Chano Capello, Ben Suda. He munafika kwa DJ bana. He msieni analilia nyinyi.
Yote ramlungwe, safiri salama bye bye. Yote ramlungwe, kakale salama bye bye. Yote ramlungwe, safiri salama bye bye. Yote ramlungwe, kakale salama bye bye. Mama burudisho ni mateso, naona unyonge uzileza. Mulu mangu chivalo, kala porewe mino ninenda. Unyonge wa mimi, mama burudisho ni mateso, naona unyonge uzileza. Mulu mangu
chivalo, kala porewe mino ninenda. DJ Chano, can you roll the circle libana kwa niaba familia?
Chifo mula,
yes.
Mama kabina. Wazazi wa busara, Daniel Dallas Records. Unyonge wa mimi, mama burudisho ni mateso. Naona unyonge uzileza, mulu mangu chivalo. Kala
hey, porewe sema bwana asifiwe.
Mimi, mama
burudisho
ni mateso.
Hei na umatu sana bwana.
Mulu mangu chivalo, kala porewe mino ninenda.
Sauti yangu, naifati kwa nina warichira. Beyo na manyando kumbugumbwe. Sauti yangu nifati kani na warichira. Beyo na manyando kumbukumbwe. Asani yangu na wakoyera. Mbireo shukani mulongo sitona. Henza yuchunyi pewe nguma. Asani yangu na wakoyera. Mbireo shukani mulongo sitona. Henza yuchunyi pewe nguma.
Yowe yowe te kuzini pachivalo kunarirwa. Pase na hinde ni ukaramuke. Ni mama burudisho yuzi huangala safa.
Yes, Kimanga. Hey, DJ Kimanga, please. Hey, Kimanga, say papa.
Mwana kakale.
Yes. Yeah, love sister Sophie.
Unyonge wa mimi, mama burudisho ni mateso. Naona unyonge uzileza, mulu mangu chivalo. Kala porewe, mino ninenda. Kwa sauti yangu, naifati kwa nina warichira. Beyo na manyando kumbukue.
Mizara kampreza pete lagi.
Sauti yangu, naifati kwa nina warichira. Beyo na
manyando kumbukue. Sita Sophie, alibatwa na kusengenya bana.
Sani yangu na wakoyera. Kugureu sukani mulongo seto na henda yochonyi pewe nguma. Sani yangu na wakoyera. Kugureu sukani mulongo seto na henda yochonyi pewe nguma. Yowe yowe. Pachivalo kunarirwa Kase na hinde ni ukaramuke Ni mama burudisho yuti wanga la safa Ye kauya Ni yowe yowe Kuzi ni pachivalo kunarirwa Kase na hinde ni ukaramuke Ni mama burudisho yuti wanga la safa Ye kauya
Yowe yowe Promota kimanga
bana Pachivalo kunarirwa Kase na hinde ni ukaramuke Ni mama
burudisho
yuti wanga la safa
Right now mpaka na sasa promoter Kimanga.
Hey,
tunakusengenya bana.
Yes.
Kimanga.
Yes. Yes.
Where
is the Kimanga tafadhali kwa DJ?
Tajua
uzuri wewe. Yes. Wewe wewe.
Yes.